sawa no gufata keredi ariko oya singuburiraga NC I don't know why kuno baby wafasha amatwi kuno wimanutsira nka movie za kibadashi nubwo twana twose mbona twigize udushadipu kuri lenga nyinshi dore twose n'udusirimo respecting uba any overdose every time utanze kenyera nkumenyera kado wanywese na money na bote na chiniki Sangwa no koza stop zansin ye morandi ready yeah. Wangunze na money na body na chiniti yeah. Sangwa no koza stop zansin ye morandi ready. Ready anytime you want me call me. Ora njira ira no mubandi. Nagu koma fansu mubandi. Afrika ina maranzi. Baby girl, pull up, pull up, pull up, pull up on me, on me.
Tu eras la quiri raga tonda, tonda. Tu eras la quiri raga tonda. Tu eras la quiri raga tonda, tonda. Tu eras la quiri raga tonda.
Lo que son no mai e con ai jesemo. Inyama wa mai e con ai sunye o. Igisiga ye no gushira mago. Abatuvuga mbamena maso. Sinago promise inze benzi. Sinaguhisha madeni wankunze ukundi byanjye ni ubizi utuma nkoraga hiti bebe wankunze na moni na bote na chiniki cyangwa nuko za stop zansinrye morandi redi wankunze na moni na bote na chiniki cyangwa nuko za stop zansinrye morandi redi. Ready, anytime you want me, call me. Ora njira ira no mubandi. Nagu koma fansu mubandi. Afrika ina baranzi. Baby girl, pull up, pull up, pull up, pull up on me.
On me, tu eras la quiri raga tonda.